Yeah, nyakumbula back in the days. Msika wanga ukadhibe in a dark place. Bachimbo peganya dams at the shoelace. Nowadays msika wanga they do play. Ipane mache imbele na nyimbo zire zang. Pavo dozi funa nyimbo zote zire zang. Pavo dozi fila huku zote zire zang. Pavo dozi vela talente ine nyama.
Story chora pesa, chinga goriata. Mara dozi difita nga zipanchi zata fita. Wari fareresa switchi para no ricotta. Mara mzika washu pavo tero uripita. Nichi shika show, ndari ndi mrepa. Vari nichi bumba nga vansa koni no tepa. Soro muro moni, ndana mbanda zepa. Ngori show, zota sina popo tero ukrepa.
Nia kuya na sumbola richi kore.
Zimbula bachi toda nori pura barchu wisa baku zama nori pura shgachu wisa babur chusa nibu tisi na wini sarsa tu popor sa tu wina jenengi sarsa tu duma bono duma bachi tonga nga zisho.
Let's low, let's go. Ndo treni sabadi hadi only God can judge me now. Ndo shika shino, namba zimbu no. Mara ndeta ndichi shera nyana na mimu no. Bapar toda shino popa bachir zima performance. Popa stopa bote shino potare ruanga no sense. Vaya stiva chita gese bada nida na the chance. Vaya fera kure, basa mkumbuza no sense. Uri kare vasa tati notori for money work.
Mia kuya na sumbula richi kore.
Simela mabone nda sarandi swiswini. Ano maduva ndi bone varema swiswini. Fok, muzika wavo uma swiswini. Fok, basi ya zivuku vese ya ba 16. Ano maduva bari smolo ni ritani. Vose inenda itanza bari ni ritani. King of the love song bewe ni gaitani. Notan wanga mitambo ya nutambe na pakani. Bari mani baterani sina neck chikwa mani. Vanangani ya badari sina klipa chikwa mani. Nda chengwa na wazgela na humbera bankorera. Ngori nani sina shrek. Ya kondo jerwa ntan sina shrek. Throw back let me check. Uva 2008 marina wa tisi bambo. Na bari shaitani baby.
Kari mwaki nichu kore nani.